Sasa imetosha. Sasa imetosha. Sasa imetosha. Sasa inatosha. Tumezaruliwa, tumepuuzwa, tumenyanyaswa. Sasa imetosha. Sasa imetosha. Sasa imetosha. Tulinde misingi aliweka mwalimu. Jenga jamii ya watu walio sawa na huru, wanaojitegemea. Hii ndio misingi ya utu. Hii ndio misingi ya utu. It can be done. You just play your part in it. You better play your part in it. You just
mosquitoes biting on the black flesh.
Sasa imetosha. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Sasa imetosha. Sasa imetosha. Sasa imetosha. Sasa imetosha.
Tumezaruliwa, tumepuuzwa, tumenyanyaswa.
Sasa imetosha. Sasa imetosha. Sasa imetosha.
Linda misingi aliweka mwalimu. Jenga jamii ya watu walio sawa na huru, wanaojitegemea.
Ndio misingi ya utu. Ndio misingi ya utu.
Misingi aliweka mwalimu Kambarage Nyerere. Misingi ya utu. Jenga jamii ya watu walio sawa na huru. Yeah, yeah.
Sasa imetosha. Sasa imetosha. Sasa imetosha. And sasa imetosha.
Tumezaruliwa, tumepuuzwa, tumenyanyaswa. Oh.